Bata yonke imali uyathenga utshwala yena. Sebethi bata yonke imali uyathenga utshwala yena. Yena ujabulisa abangani ekhaya basobulikhona. Bathi bata yonke imali uyathenga utshwala yena. Bayamncoma abangani nanyankinga baboni. Labangani bakho yini bafike maunemali. Labangani bakho yini bafike maunemali. Labangani bakho yini bafike maunemali. Nanyankinga baboni. Kujiwe imali yakho slima. Kujiwe imali yakho slima wena. Ayibo kujiwe imali yakho sthutha. Kujiwe imali yakho sthutha wena. Labangani bakho hayi bafike nami imali. Sebethi bata yonke imali uyathenga utshwala yena. Bayamncoma abangani nanyankinga baboni. Awu kwajiwe imali yakho slima. Kujiwe imali yakho sthutha wena.
Yeyo qaphela mfo kababa. Labantu bayakuyuza bayakusebenzisa. Labantu bayakuyuza bayakuxhaphaza. Yeyo qaphela mfo kababa. Labantu bayakuyuza bayakusebenzisa. Labantu bayakuyuza bayakuxhaphaza. Yeyo labangani bamanga kudliwa imali yakho lana. Labangani bamanga udliwa imali yakho lana. Waqaphela mfo kababa. Labantu bayakuyuza bayakusebenzisa. Labantu bayakuyuza bayakuxhaphaza.
Labangani bakho yini bafike maunemali. Labangani bakho yini bafike maunemali. Nanyankinga baboni. Ayibo kujiwe imali yakho slima. Kujiwe imali yakho slima wena. Ayibo kujiwe imali yakho sthutha.
Qaphela mfo kababa. Labantu bayakuyuza bayakusebenzisa. Labantu bayakuyuza bayakuxhaphaza. Yeyo qaphela mfo kababa. Labantu bayakuyuza bayakusebenzisa. Labantu bayakuyuza.